xalay weli ciidamada booliska gaarka ay kusoo beeni horgala degmada bardaalad iyo masqo ee buuraha kusugayin nimanta cadowka ahayna ku rooreen degmada qasi dheeran ilaa 8 meelood haatoba iyo xalay operation qorsheysan kabaha ciidamada inkastoo lamaa meelood ah kuwaay meelona walaa ku dili cadowka lama qof laa ku dili marka howlgaladaas howlgalalan ka taragalay nimantaas cadowka ah oo naf la caariga tumuntumun ka dareeraan ku xoroya deegaanada meel ugu weyn oo awood leh helana oo is kaalmeysan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada ama Soomaa in hoglo iyo aftuug ahayn oo lagu farbareejiyo
in goradi way baanay maqaalaha in howlgalada ciidanka booliska gaarka ee Koonfur Galbeed soo biyaayaan iyo marwalba isin guulo ku sheegadaasan marka ayna may qasaareen dhinaca deeri ee howlgaladii ka dambeeyay ee isin soo bidan sadaqa sax dheer iyo boolaha oo degmada Bardaale ee gobolka Bay ku tirsan
walaal ciidamada booliska gaarka ee iyo ciidamada dawladda dhexdeeda walaal shaqaalaha iyo shacabka saasa qasaaradan ka yaraadahayta meelaha iyo ciidamada booliska gaarka ee bahaay meelo affirmation loo leeyahay cadu kale roog iyo dagaal qorsheysan qaadana jireer saasa qasaarada ninka yaraa tilay nin qadari marka war qasaaraha la deeyay walaal insha Allah ta'ala la tacaalo ku roogan imeel la ku dilay
qoraday marka hoteliga saasoo kale way baahanaynagaday in meel ciidamada iyo fariisama kaliyan la hawaarara saasoo kale way baahanaynagtay jidkooyin idan fara badan oo shabaabkiyo kasoo biyaayeen degmooyinka qaar go'doonsiin ciidamo inta u barteen marka habacsanaan dhanka ciidanka ee jirtay amise dhanka saraakiil ee jirtay taasi may walan ku qabdo waayteen may atma mas'uuliyadda si ku keydo
walaal ka dawladda aan horto in dawladda tiidana dawlad oo urdu ciidamada dhismay iyo walta aan qaab dagaalkana walan taabari marka insha Allah ta'ala qorshe dagaal dhamaanayay insha Allah walaa gabagabay marka habsanaan majaraas nimantuna sidee guud ahaanba dalka waleera ku roogan inuu taleefoon dad ku difaac karno insha Allah ta'ala laakiin lanka shabaab guriga gabay ishaayna waxa tan ku wadaana dilaan iyo maxkamadda saaran oo lagu tanoo
goraday tiitiga kala way baan maqaalaha ciidamada degmooyinka lan toobari degmada Diinsoor oo kale qansax dheere oo kale wili majarta wal xurmar oo dhanka amaanka iyo suubiyan degmooyinka way baa hagal waysan raashinka qootol daruuriga ee bulshadaas isticmaal lahayd ma taaqabada meel ku teegan baahiyaha ciidanka iyo qabaan ee Jarmeed
walaay guul horto aan deereen ciidamadaas degmooyinka ka toobari salaad degmada Diinsoor guul badan shaanti oo ku shaandii dhinaca cadawga ee meel kanton 5 km in jirto dad maxbuus ah oo nimanka cadawga galantay ka hayeen oo toogo 5 km galeen ah ku furan saasoo kale meel kanton iyo 5 km kale jirto oo shaqo leh oo saasaan oo waa tiisii ku furan oo dad toogo 5 km si sare keen marka guurtaas wala ka dhacay shacabka badbaadiyay inta bari shacabka badbaadiyay tan kale furista wadooyinka iyo meelo go'doonsan ee madaxweynaha Koonfur Galbeed go'aanka ku saari howlgalka tabilaawada hayba koobku ee tii macaawinada dawladda Turkiga aan ka dadagalay in degmooyinka go'doonsan jeena waana jeedi telefoon insha Allah ta'ala waan wala arag doono bilaar
goradi wayba hadalada ku yiri madaxweynaha kumid haytay in ciidanka magaalada Bay Dhabal ka toobari ee eedkan buux dhaafiye la ku taabula isla markaasi in la jeeyo furmo dagaalka arantaasi may ku dhab galay saraakiil ciidanka ka tala jaran in dhab galiyan hadalkii madaxweynaha ku bay ee hay in ciidanka goobagaas la jeeyo
ciidanka nagaalada madaxweynaha afjay aan ku banay bal dhab galiyo raan qorsho oo maradi saraakiisha aadii sanaya jirto iyo hoolum ardayda ka dhex jira madaxweynaha maantaas waxa ka sii taas dhaqan galay ciidamada militan xogta dalka Soomaaliyeed oo inta ka sugan ciidamada booliska gaarka ee bawli ka sugan furmo haddii dad maardi askari fasax ay wadiiba gaajir askari fasax gaadima askari kale inta marka arag karo taas taliya qaybta lixdamaad iyo taliska kale kana bugu aanu ku deerni waan insha Allah ta'ala taas toos ee dhaqan galay ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed ciidamada booliska gaarka ee bawli suugina ta furmo dagaalka jiid hore ka suugin askari fasax qaaday ilankii dan jirin ilan dhaawac ma inta la kala mano roogdan oo bilaahra inta wali si toos ilankii wareejiyay booliska kala oo tabar walaay ku bayahan horba markii uu amaan soo walaay kaalmeen in ku baahdaan kaalmeen ciidamada militeriga ciidamada booliska gaarka ah
anka dambeyn ee wada shaqeyn inta ee yasiin ku dhaxeeyta sektorka ciidanka qaybta lixdanaad ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba ciidanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ha booliska gaarka
walaa yartu salbahan wiini dad aad oo iska dhaliyeena hobna bisguud haafadi hob militaryga haafadi ho aan booliska kala haafadi oo boolis gaar ka haafadi ba aan wal aad oo iska dhali aad oo afar lan dhaliyeena aan shaqo ma waaw marade wal kuwiin bano dhaxay marka insha Allah ta'ala dad isku duuban oo isla shaqeeyay isla ka hayso fadhadeena oo niyo marade centerka qaybti lixdamaad ba